Shorty Baba. Yeah. Yeah.
It's mad.
Kama uni shoti ya Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni shoti ya kuda wacha story. Kama uni shoti ya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni shoti ya kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Hakuna time ya longo longo longo. Yeah. Mamchezo ka longo longo longo. Yeah. Kabla kufungua mdomo tomo tomo. Tubonge safisi udongo tongo tongo. Yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wasezeze. Tuachane na mapepepe, labda kusifu na kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha goodness. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula wacha story. Kama uni show juya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show juya kuda wacha story. 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 Maneno yanajenga na kupomoa. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, yeah, ama buda wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings. Bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Watch a goodness. Kama uni show juya Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni show juya kuda wacha story. Kama uni show juya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show juya kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story.